One more time, boy. My jengo soko ni music. That I am believe.
I mean.
So talking laksha. Me damn shina sneaker when waku nata. Vipi kwa kona situsha waka. Na seti mipango. Tukombano na mlango kukona wewe. So chuchu za kone da chatu kodole. Chuchu za kone da chatu kodole. Chuchu za kone da chatu kodole. Chuchu za kone da chatu kodole.
Mchuchu mama miki dume, nipe kopa ulambe dume. Jinga mimi tume, sina mimi mfumo dume. Mradi mboga uchume, kama drama lete tu. Mama umivu ndogwe tu, kama stress ndoze tu. Daraja mbili snoni, natoka mi Nixoni. Banana ailis for you, na chuchu izos for me. Na chuchu mana visha pete, na mshuma unakuwa tete. Na ha.
Totoki laksha. Medamshina sneaker mwendo waku nata. Vipi kwa kona situsha waka. Na seti mipango. Tukombano na mlango kukona wewe. Zo chuchu za kone da chatu kodole. Chuchu za kone da chatu kodole. Chuchu za kone da chatu kodole. Chuchu za kone da chatu kodole.
Wamotangwe.
We, neza kufanya fumatiri yo wo wo. Subiri kwanza mume siki yo wo wo. Nifute chozi ache kili yo wo wo. Banga pige chabwa sikie mili yo wo wo. Akitaka kush faster, tungiki afsa. Watoto mjini kacha, umeponzwa na lifestyle. Madoni kwonga wana mini vom kwanja wana kata. Wengine wana mtafuto usiku moja kumpa kata. Another round, it's a bad tender. Tiku kava ukiwe bartender. Siri zangu mina we, kini kacha ndiyo bartender. Hey, sina methali na nahau. Nakata mkwanja usilete the round we. So toki laksha. Medamshina sneaker mwendo waku nata. Vipi kwa kona situsha waka. Na seti mipango. Tukombano na mlango kukona wewe. Zo chuchu za kone da chatu kodole. Chuchu za kone da chatu kodole. Chuchu za kone da chatu kodole. Chuchu za kone da chatu kodole.
I sent us on.
This team's on.
I can't believe it. I can't go so cold in me.